dugsiyada ka barda quraanka kariimka ayaa ahaan inta badan dayac badan ku muuqda meelo baadiyada waliba la ka arkay awlaad geedo hooses wala ka baro walina taasi saameeyaase awlaada xilliyada kuleelka iyo roobka jirana oo lanfadheedo korno geedo hoostiyo degmada xudur waliba ayaa ku midata meelo weli duruufaha dugsiyada ka jiran balse dhowaan ayaa dugsi qur-aan lan dhisi awlaad meel bannaan ee walka baradaasi si lan badbaaday walbarashada awlaada seya haana ku mid ee dadkii awlaadii walka barada jireen meel bannaan eh hadda dugsi lan dhisi yaa kumahnageena dadkii iska hilqaamay hirgelinta dugsigana
may an mahadnagay mahadda koowaad ilaahay ayaa isku dhee tan lamaad idii iriidan buustan aragdee dabeelan oo kiiday meelan gurigan oo ilaahay dartiis an dhasatay yaa an mahadnagaana ilaahay yoona adduunya aakharaaba ka dhiibani ilaahay jaasintio ilaahay janna ka weela waayo mayba eed farxad wiininka aha ciyaalka oo an oboodna waalan dhaso korna bersho ogoonka jeerta barakaa oo baadiyaha ku baraka ay ka jara dad oo deegaankan dhaladay oo masaakinya ka jarta ilaahay mahadle maybwaase hata aragdeedaata adduunyada an badanta dugsiyaalka hanuun hooga may saaraw so oo iskoolaataga dhiin da'taraayo liin dhisaayo liin antahoyow may dheeraay may in la jara
madrasada qur'aanka kariimka ahay oo dad muxsineyn ay dhisaan sadarniin sheegay kolay sidiisan aragoo haytaan meelin meel banaan ee cidla isku banaaw yahayti oo owlaada xarfeed iyo dabeelo iribka ka dhiyaayaan ambaaraka ka dhiyaaso haayti sadarniin sheegay dad muxsineyn ay khayr wadiyaal ee khayr doonyaal ee iyo mayrniin sheegay inii madrasadan dhisan yelniin sheegay wala una intan surugnaan aniga oo mahadnaagno ilaahay subxaana wa ta'ala bacdiye ilankii khayrkan hadaali oo ka shaqeeyay amba haqalqaali inii una yani in mahadnaagni intan surugna kulli khayrka oo la suubi wal badan dadku caawiyaasa may leenaan alla lankii ku qiib gaadadii ki kor ku qiib gaadadii ki galan ku qiib gaadadii ki hool ku qiib gaadadii ki af ku qiib gaadadii ilaahay subxaana wa ta'ala inii cizey waana sharaf dunubteedu nubaalad iyo dhaafiya ilaahay ku toogan
tamay wal ka baradaanay geed hoostiis warka baradaan geed ki hoostiis dad oo abashoona dirsanay dhowr jeerba mail raayus dad ku misaakintay oo isku tawar yar oo $200 maalin galisay buu aboodna oo markii damba abashadaas ma duun gudbiini ka baadaje hanin ku jibaabi way balana eedii eedan ma sintin maysin rajayaane waaridiinta oo yoon eedan isku tabaalaysan aan rafadii masafurunkii hadda dad oo maanta ka jira yaalkanta badanaa mail siiyay dhalaalasi dadkaas may balana an mahad iliyaan ciidul fidrigi way hana deertay erigo dhanagaas ay ku kooyta hana deertay eedanka mahad iliyaan garab istaag iyo nin suubiyan walaaladayna may balana onoon may barajayaan waalidiinta iyo nay masuq gudoomiy ahaan mise way barajayaan in yaalkii oo walbashir barbarashadii oo eedan faylata oo mardan banaa meel raadisa oo isiin hanil hariiri doontaan may kala siinka daraane dugsiga anti lan ka tala galay kulli warbixintii horbalan sheegi olka may la raayo suwayno dhamaana barhadiyan oo dhaman jiingid may baneen taalan diya jil may garoon hagaadni afar habeen taala
mahanagaane namandi oo dugsan nin dhisi un orroon kaamgi tawsiil dheeraw yoroon way baan mahanagaane namandi oo dugsan sharaftin nin dhisi unoo ka baradaan hoosko bujii geeyi hamiin bool ka dhigadaan marka hoob yaa hooska si walka baradaan hadda dabeelno isbitaalo walka baradaan alxamdulillah namandaasi iidan ku mahanagaane
Nuur Maxamed Cabdiraxmaan oo wakiilka hay dhismaha dugsigan iyo waliba wasan ku hadalay farqiga dhexeeya hadda oo dugsiga la dhisi iyo ka hor intii dugsiga la dhisna dhibaatada wulaadiyo qabeena
salaan kadib aan iskoogan geega mahadelin waliba lan mahadeliyahaye aan horta waliba ahaa lan go dugsiga may la raayso lahan wakiiladeen dhisa marka dugsigii noogiisan hargaysan la dhisay sidii oo may la raayso waalidiinta iyo may la raayso iyo fadeeno hayninka dhiso yareen aan la dhisay waliba madaasi kadib waxa weeyay dadkii oo dugsigan may la raayso hayninka dhiso yari oo roogan dar ka banaanshay waliba leena eedan ma sandin mahadelin kadib waliba leena lan kan oo may la raayso dugsiga tan ka dhisay madikowad ma madilamaad ma madisadaadna ma mastaakin badan oo tabaaladaysan may la raayso ciid naga toy soo naga toy xilkastana ka toobashadii oo meel ilaash deegaanka lagu jeedi langeedan ku jawaabow waliba kalena eedan ma santi idiyada meel ilaash walaan darsadaasina way boqolbo walaad meel ilaash wada ee ka ganaasanta yama meel ilaash safaylalkin ka deersay marka waliba kalena oo kanin nagay marwelbi marlamaad waa mahsanta eedan ma santi.